bana wasuku wamshe wahlangana sizinsizwa wathi kusemnandi sihlale sihlabelela kwenzeke simama wafiwuli zwi wathi nami madoda ngicela ukuhlabelela nani saqala sadidizela sagcina savuma awu thina savuma sasesithi wena-ke sizokunika lonke uhlelo lokuhlabelela kunye nempilo yethu yonke sesikunikele ezandleni zakho ngoba besiziphethe futhi besingenankosi wayesethi bafana fundani kimi ngithobekela ngimnana ngenhliziyo niyofumana ukuphumula ngimnene ngenhliziyo bafana ngithobekela niyofumana ukuphumula ngimnene ngenhliziyo bafana ngithobekela niyofumana ukuphumula waza ninike imininayo enikhathaleyo niyofumana ukuphumula waza ninike imininayo enikhathaleyo niyofumana ukuphumula ngimnene ngenhliziyo bafana ngithobekela niyofumana ukuphumula
noma kumnyama noma kubovu noma kumnyama noma kubovu noma kumnyama noma kubovu
ho sizongena thina madoda
ubani
ongavimba thina sizongena thina madoda ho sizongena thina
noma kubovu
wo laphumelela iphupho lwami yey madoda this is the journey of dreams noma kumnyama wo laphumelela iphupho lwami madoda
noma kubovu
wo senzeni thina madoda senzeni thina kubani ongavimba thina kodwa senzeni yimama
noma kumnyama noma kubovu
senzeni thina madoda
noma
kumnyama phumelela this is the journey of dreams noma kumnyama noma kumnyama
noma kumnyama noma kubovu
ayi
eh
umnandi
umnandi kwela ngithe nami Jesus.